Yeah. Waza. Hey, yo, waza. Niko bize na kazi nitapewa pesa. Ukileta dharau mimi nitakutesa. Heshima mkonja tao mimi na ball daily. Noma kila mkonja mimi naleta kwere. Wanaweka vigenge ni maneno tu. Mtani kileo matawe juu. Wanaleta mawenge kunishusha chini. Swaga sister do. Mini, amini na jamini. Hey, mimi kama mimi.
Vini wamepanga na metamu baro nipo tena strong kwenye dira wanataftana. Niko busy sina bari now. Kila nachofanya mi tayari nishofanya jana.
Wanaleta zarau. Wanaleta zarau. Wanaleta zarau. Wanaleta zarau.
Siwezi piga na nawe. Ni bolo ni pige mawe. Ni sije ni kafanawe. Jini yazi baro na round. Nyuma na wacha wale. Ushindi nikifika kila town. Wengine wameketi pale.
Pale, 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 pale.
Amini na jamini. Mimi kama mimi.
Venye wamepanga na metamu baro nipo tena strong kwenye dira wanataftana. Niko busy sina bari now. Kila nachofanya mi tayari nishofanya jana.
Wanaleta zarau. 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 Wanaleta zarau.
Productions.